kun sagale America saganta afan oromoti akala kosa saati Ethiopia atti galgala saati lama wala karanga saati sadit sagale in America saganta afan oromo yeromar wita tanga jimata radio ni dab televisionin as magala Washington rakan tamsas am jalqabera akamoltan hordofto ta kenya saganta wanjimata harrafkin defanne kan kesummesu an mitukufkaduti odu fi saganta wan hardaf qamnu kesa wali galten motumma Ethiopia fi kutabulchin sa Somaliland gidduti mallatta irratti Ethiopian ifsekenuche kalein sajirenya Ethiopia kesatti mulacha jiru frakko nagenya biyetti kesa sababaje lujratoni kopi torbani kante kopi labatas isimbrangenya hangatu murasaganta kenya tinwalin tura amma odutu diyata garabas kadutani sinda barsa
akamultani ordoto ta sagale America saganta afan oromo hudu mangalgala kana kana sinir yesu an bafkadu murodat
bulchin sananno kibba Ethiopia anananno arbamin cheke sattin walitte buinsa umno tannagenya tifi namottan bulchinsa ana addaga fatan giddutti umameni lubunna mota darbu isa jiratonni sagale America ti himani jiru lakkofsina mottan walitte buinsa kanan duani qama sadaffa dani mirkana ubatu sin jiratonni fi matiwani midamtota akka sagale America ti manittin walitte buinsa kanani lubunna mottan kudani darbe jira ani chakisati gandawan argaman wezeka elgo dambalefe chamo kesati umnotamotuma manenjirato takesa umnansenu dani samicha fi darara rawacha akajiranu jiratonni sagale amerikati dabalani himani jiru godina gamoti bulchinsa ana nanno arbamin chefi ajaja policy kantani commander kebabo adal umnotanna genya motumma tini namotanna ga irratti alella rawotame akka injirre ibsanim inumayyu umnotanna genya halella isan irratti aggamame overra cha akaturan ibsani jiru gafi bulchinsa ana addatin kankaye godina gamo ana nanno arbamin tikesattim walitte buinsa umame turen namonni lakkofsi isani addan baye himbe kamne duu isani komishinin mirgana moma Ethiopia ibsakibtata deen gadda baseni besisu isa Jonathan Zabdiosi hawasarra gabase jira
Hala tifayada mabufata doni irratti waligalteni motumman Ethiopia fi Somaliland gidduti taasifame bakka addaddatti dubbi ijo tayeyo mujiru kanatti motumman Ethiopia ibsakenne jira dimma kana ilalchisun motumman Britainis ibsabaase jira bafqadu
morbi wani galte ka modela mangidduti taasifame walkabate mullacha jiru ratti devi kan kennani gorsani dimmana genya mu micha ministera Ethiopia ambassador Redwan Hussein dimicha ratti devi wan kara adda addati ni mullacha jiran wan motumman isani ege ala akaintane himani jiru Ethiopian ulagalana officiati to attu officiati misomsitu qabachunishe nagenya fi sochi daldala biyettiti fi buwa qabesa akata e kan himani ambassador Redwan waligalte tibbana taasifa mirratti mormi kan kaasajiranu Ethiopian milasheti ni dabbachu dandawu nishe warren soda irratti umeda jedani jiru warren kun enyu nakataani addambasani hindubbanne dimmicha warren cimsani mormani jiraachu isani kan ibsani Redwan Hussein warren wan harami tijechu danisi callisan jiraachu isani dubbataniru kuta Somaliland fi akabiyyati bekumti kennu ilaljise kan devi kennani ambassador Redwan akkata waligalte ammamallatte famen lafa erga argatani boda akkata bekumti argachu Somaliland irratti Ethiopian akka ijjanno ishe beksistuda kanibsane waligalu irratti akka waligalu qabanu irragahame male waligalteen tumura harka mootumma isaani keessa akka hingeenye ibsa televizhinii biyyatti irratti kennanini dabalani ibsu isaani Kennedy Abate gabaase jira haluma walqabateen biyyi kanaan dura kutaa Somaliland bulchaa turte Britain mootummaan Somaaliyaatii fi mootummaan Ethiopia akka dhimmicha irratti marii taasisanii gaafatee jira Embassy Motuma Britain Mukadisho Ram. Ipsa Media Awasa Twitter Okan Yero Amma Maka Exiger Amune Beka Murati Kenen Motuman Britain Birmaduma Danga Somalia Akakaba Jubexi Sudan Biyotel Laman Halawal Abdebabal Lisura of Kusatani Karanagatini Akka Irrati Mariatan Wamichet Yesunisa Gabasame
Dandi wangaranano amara tige san sababota walitibu insatin chufamani wanjurani namoni ayana waga walinkabaju barbadan akka walargu hindandenya himatu.
Sagalin Amerika kanaso sise jiratoni magala finfinne nanno amara ke safirottan kabanu akka ibsanitti lola baradar be jalkabame inkankaye yerola mafada fi ayana killeti fi ayana chupa mati wan isani wajinini kabaju hindandenya. Kanadura ayana waga mati wanishe godina go jambaham magala Emmanuel kesa jiran wajinini akka dabarsi tukan ibsite baratun koleji zomalule karanishe ni gana matite irrademtu sababa nage inyati fijecha wane o jacha hinjirefi gara mati isheti akka daku hindandenye himtejirti. Shamarre mbira salamawiti yemane jir amtusi mati ishe magala debre markos kesa jiran wajinini walargu akka hindandenye sagale amerikati dubate jirti. Jiratu magala gondere kantura nifi erga walitte buensichi uma meboda ijolle isani afuri wajinini gara finfinneti kambakatani hati makani sani akain naam nigabatan. Erga magala isani ke sabahani boda deviani mati isani wajinini ayana kabaju akain dandenye himaniro.
Dabbata motumota gamtomanittikin desitun imma gargar sanamuma Martin Griffiths Sudanit walwaransi jiota sagalla kofsise guyyada gara guyyat gara rakowan hamat de majrachun yaddesata uhiman dubbi himan dabbata motumota gamtomani Stephen Tremblay New York ti ifsa sabahi male farda kennanin barakana namoni milona digdemishan itsiqan gargar sanamoma argachu malu jelani garu walitbu insoni akuma dabalade manin mo humna kakabuma kenya olta demus jele Martin Griffiths kamulen walwaransa kesa jiran namota civilif egum sakatajisan gargar sinamoma akakakabuf hala kamijesani fi hatattaman walwaransi akka dabbatuf wamicha yesetetti ibsa ishekesetti Griffiths bara kumalamab digdami afuritti hawasni addunya kesuma kanen qamole Sudan kesetti walwarana jiran irratti iba godu dandahan walwaransi cidabate gargar sinamoma lamile naga miliono talakaman gargaru fiadame galmangauf tarkamfi mustesa fiatattama fudachu qabujetetti gara odubratti yo mudabarummo Sudan kesetti walwaransa taasifama jiru tumurudaf waligalte dukasa dabu akafudatan hogganangare walwaransi chakesetti irmacha jiran General Muhammad Hamdan dagalo beksani jiru bafkadunda bala sakaba
elka warwaransi umnotan Sudan gidduti taasifama jiru waggadar be jiya bila kesa jalkabeyasi yero jalkabati fi biyotan Afrika tibana kanda wacha jiranu hogganan umna dafe kakkaba yokin RSF jedame bekamu General Muhammad Hamdan Dagalo kamisa kalesa yemu Afrika kibada watanu gare nisani dukasa dabu dafi akafedi kabu himani jiru Mari Presidenti Afrika Kibba Cyril Ramaphosa wajinini magala Pretoria kesatti taasisan erga tumurani boda lola dabu dafi kutanno shakkin qamne akkabane kan dubbatani Muhammad Hamdan Dagalo yomi fi esatti akka oggana gare wali lola jiranu General Abdul Fattah Burhani wajinini walargani mari taasisanu inibsine gare wallan man fulletti walargani mariyachu dafi walgayi gare biyotan ba Afrika yokan igad jiadar bekesa taasifame ratti beksisuni sani niyadatama General Hamdan Dagalo Afrika kibati alattisi dienya kana Uganda Ethiopia Djibouti dafi Kenya dawatani jiru dawanna generalichi Kenya kesatti taasisani fi mari san presidenti Kenya William Ruto wajinin taasisani ratti kaningamanne motumman General Abdul Fattah Al-Burhani ambassador biyatti Nairobi jiran gafi dafi garaka tumitti waamunisa be kamera gare General Dagalo Yakawara Natini Kanimatu Motumman Burani Generalicha Ferun Tadarka addunyatti beekumtii kennuu fi akka ta'e ibsuudhaaniin simannaa Keeniyaan taasifte mormee jira. Keeniyaan garuu harara buusuudhaa fi gareewwan lammanuu wajjiniin akka wal quunnamtu ibsitee jirti. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi wal waraansa gareen lamman taasisaa jiranuun yakki waraanaatii fi yakki farra namoomaa raawwachuu isaa kan ibse yommuu ta'u, wal waraansa kanaan amma ammaatti namootan 10,000 ol ta'an du'anii kanneen 1,000,000 ol ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasamee jira.
Ministeri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken erga wal waraansa Israa'eliif Hamaas jalqabee as yeroo arfaffaadhaaf gara walakkeessa bahaatti wayita imalanii jiranitti humnoonni waraanaa Israa'el haleellaa Gaazaa irratti fudhatan akkuma itti fufetti jira.
Antoni Bilinken daawwannaa isaanii jimaata har'aa walakkeessa bahaa keessatti jalqaban kanaani Israa'elii fi kutaa West Bankii alatti Turkii, Giriikii, Joordaan, Kuwaatar, Yuunaayitid Arab Imireet, Saawudii Arabiyaadhaa fi Masriin akka daawwatan ibsameera. Sababni ijoo daawwannaa Bilinken inni amma erga lolli raawwatee booda bulchiinsi Gaazaa akkam ta'uu qabaadhaa fi akkasumas haala gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamuu qabu irratti mari'achuudhaafi akka ta'e ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa guyyaa kaleessaa kenneen beeksisee jira. Karaa biraatiin kutaa Gaazaa bakkaawwan Kahan Yunuus, Raafaadhaa fi kutaawwan walakkeessa Gaazaa keessatti kaleessa galgalaa kaasee haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiraachuu ishee Israa'el beeksiftee jirti. Maddi oduu ajaansi Fraans Pires qondaaltota waraana Israa'el waabeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa xiyyaaraa kanaan bakkaawwan humnoottan Hamaas maandheeffatan dabalatee bakkaawwan 100 ol ta'an irratti haleellaan taasifameera. Lola naannoo Kahan Yunuus keessatti taasifameen hidhattoonni Paalestaayin hedduun ajjeefamuu isaaniis hanga'oonni waraana Israa'el ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Itoophiyaatti rakkoon nageenyaa waggoota lakkoofsise qaala'uu jireenyaaf sababa akka ta'e dubbatu. Jiraattonni bakkaawwan adda addaa irraa sagaleen Ameerikaa dubbise. Keessuma yeroo ayyaana waggaa kanaa immoo gatiin oomishaalee adda addaa fi kan horii kanneen akka lukkuu fi sangaa dachaan dabale jechuun ibsan jiraattonni magaalaa Finfinneetti dubbisne. Naannoo Oromiyaa bakkaawwan rakkoon nageenyaa jiru namoonni jiraatan ammoo inumaayyuu ayyaana waggaa erga kabajnee waggoota 4 ta'eeraa jedhan. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Obbo Kaffee Haalota Amiruu jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii himanii waggoota muraasa dura ayyaana qillee kana akkamiin akka ayyaaneffachaa turan inni yaadatan.
Dura yeroo qabannu muka qillee ni filannaa muka qillee san irratti qillee ni taphata dargaggooni. San immoo irratti bakkee bataskaanni bahu kanarratti bataskaanni hootadhaan ni galaa jechuudha. San immoo irratti gaafa fardeen gulufsiinneeti fardeen kana an taphannu jechuudha. Iddoo fardeen itti gulufsiisan ni jira. Isaa sanarratti haalota akkanaa kanaa egaa namoonni walitti dhufee waliin hoolaa bitee hoolaa qalatee. Sangaa waliin qalatee nyaatee galgalaa ganama wal waamete kan dabarsaa tureetiin jedha. Kanaaf wantoota akkas akkasii kun amma namoonni keessisaa shoo gadee jira. Kana guyyaa naa deebise deemee itti ramallee amma namni gara farda buskii deemu jiru namni gara saba qeellee kanas deemu jiru.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti sababa rakkoo nageenyaatiin ayyaana kabajuuf qophii miti jechuun jiraattonni ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa amruu akka jiraatan kan himan namni tokko haala jala bultii ayyaana qillee akkanaan ibsaniiru.
Akka aanaa amruutti hin jiru, akka magaalaa Gamsaatti hin jiru, akka Kiiramuutti hin jiru, yoo fudhanne qabatamaatti gamaa gamana uummanni keenya gabaa lubbuu of gurguree achi argata si argata hidhee lubbuusaa gurgureellee deemaa oolee hin argatu. Maallaqni hin jiru baankiin cufaadha. Tajaajilli bu'uuraalee hawaasaa nuti jennu hundi isaa cufaadha. Walirra abbaa toleetu walii liqeessee banaa daandii deemeeti kan inni shaambira keeti ishee qabuyyuu bitachuudhaaf aanaa nagoorraati ta'e guddina dhaqee kan inni birrii maallaqa baafatte daandii kan garaagaraaf saaxilamuu kanafi ayana wajina ayana wajina ibujira ayana wajina wangudda
nano oromiyati bakedut rako nagenyatin ulkabate tajajili banki tajajili hawasuma gara gara ibun gaban abbatu hafun bakatokot walitik awamani ayana ayana fachut av sochi gara gara taisun ayana gille taba ada adda adda tindabalami ayana fatamu irga ayana fanni waggotan darbani ujechun namoni yadasani kinnan himani jirum magala finfinnetis janabulti ayana gille ilal sudan namoni hasofsisni kalonsi jirenya walin ulkabate bitagurgurtan halabaratamin ayana himfakatu jechun yadasani sagali amerika fkinnani jirum adda tazarru mashasha jiratu magala finfinneti gati wahunda itin bitan dachal andabali rajechun ibsani
wagaw yo betam uberna zinjibil bicha no yalchamaro zinjibil drom 80 ብር ምናምን ነው
gatim baye debalir gati zinjibil aqofa adakan indeballe duran sinqarshi sadettama 5 kg nitokko qarshi masadettam gatim wa hunda debalirechu nidanda ama lokungaru akayro ayanati gatin saw manjedu walu magalat ayana qofa miti jireni biyekan kesetti qale era kana mo hasofne dedamne isni sila akakoti osofurmata argate wanjirun qaba ka umsi qalen sagati kanas biye kenya bakke wangara garatti rakkona genya jira oso rakkon ku furmata argate omishni gahani nomshame de tayada yero kanammo qalen sagatis nihirata kanaf rakkona genya kun oso furmata argate injira sawni qalen sijrenya nagenyi dibuda kan jidanammo obo fiqadu asaffati
bal gabeu bezu entere yellem ahon yaw ndemtayut bezu gibat yellem ያው መንገዶችም ሁሉም ይመስለኛል የለም ያለው ነገርም ውድ ነው
ገባነ ያናኩ ነው ኩመ ሁለቱ ከና ሆምቱ እንጅሩ ሰበዳንዲን እንጅሬ ተውመላ ከንጅሩ አሞገቲን ሳደቻለ ገቲን ደለልቶት ሊዋመን ኩምነከኛን ኦሊ ከናፍት ተቹ እንደንደኝ ሆላንስቴ ገቲሬ ኩመዲግደማ አገ ኩመ ሰዶ ቢሸኒ ተዋማ አኩመ ገራገሩ ማይሳኒት ከናፉ ሞቱማን ኦሶፉማ ተበርባዴ እንጅላ ሞቱማን ኦሶዳን ድሌ ከነን በንሲሴ ያደጀዱን ቀባ
ደልዳልቶንስ ገመሳኒቲን ሰበበ ቃለን ሰገቲት ዋንጅዳን ይብሰኒ ጅሩም
ታምሩ ይደክሳ ሆለተን ነገደ ሸባነ ያናገሩ ቆባጅራ ጋወር ቢትስ ቆባጅሩ ya gana yega jirna patko chamare jira garu baiyem kusnolam kulafuri injira kulashani injira amma sagali amma saddeti jira akum holati ki badeng gadda amma sagali saddeti kanture barana kudan sagal wanti dabale karani dabale jira amma bara darbeira karani baiya alana dabale jira ga kana birri kudani indijama murru birri ibakshan tamamurra kana kana male ba ina wan ba yin mudati tukunji
namon yadasani kinnan ka umsa wa hundati kan jidan rakko nagenya akate erudan furmata argachu akakabuz gafatani rum gamabratin qalen sagati walin ulqabate gabatas gabbe sudaf motman tarkan fi urachajrun gati shaqato taddada heddun gadibu irajechun hoganan banki biyolis etiopia muratu mammo yenya kan ibsani turanin garubu anisa battalat mulachu isu malaje chunkaniman omshale nyata olanirat gatin akay hirisu taj sudaf kindomina qamole hunda barbaach sajechun hubachi sanituran gabasagali amerikatif sahidamto finnira
gabasakenya ityanun immo bidrun droni gare hidattota hut kamisa kalesa galana di maratti doni wan bishani dilla dunya kesa darban ratti halelala wachufturte bishan kesatti ወጥetti ሀሌላውን ጋላና ዲማራትራ ወተመኒፍ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቢዮኒ ብሮ ዴቪያ ከሚከና ጅሩ ካንጀሉስ ጋባስቱን ሰገለ አሜሪካ ካን ፔንታጋን ካርላ ባብ ጋባሰ ኮፔሲቴ ሀለታኑን ግንደስነራ ኑልንትራ
ጋላና ዲማራቲ ኤርጋ ጋሬን ሚልሾታ ሁት ዶኒ ወንደልደላፊ ካን ቡፈተወላና ረት ሀሌላራ ወቹ ጀልቀበኒ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ቢዮኒ ዲግደም ብሮን ወልትልፉን ጋሬ ቦቢ ዮካን ኦፕሬሽኒ ኤግዶ ተበዳዲና ዮካን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ጀዱ ሁንዴሱን ዶኒውን ቢሻን እድለዱኛ ረይ ማለኒ ፈጉምሰታይ ሳጅሩ ዱቢሂማን ነገኘ በያለሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ክርቢ ሀለጅሩ ዮሞ ይብሰን
All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive air and missile defense capability, as well as robust intelligence.
Walma galati urubatamu, United States fi gamtankun, dandeti tisakilensa fi misaili dinkisisa tae, akasumasi, dandeti basasa hordo fifi sakatein sachima halilla humna warana fi ittisa oso injedin gumachu
akka kondalton United States jalanit doni wan warana America British fi Fransai heddun bakota doni wan daldala irasochon iddon rakkon kunneniti umamani ranit sakatein satai sajiru Greek fi Denmarkis yero gababa kesset doni wan warana isani egum sadabalataf neer gujalame egama dubbihiman Pentagon Major General Pat Ryder ifsakennin halella wan kun bala gudda warqabani dajelu.
These are illegal, dangerous attacks. Since November 18th, there have been now 25 attacks against merchant vessels transiting the southern route.
Kun alella seran ala balakabuda. Sadasa kurasadetra kase hagamati. Halela one digdamishan doni one daldala kalati kibagalana dimavi. Galo galana edanra darbajran rati rawatameram.
United States ifi beyond kudan bron. Torban kana kesa ke kachisa ke najranin garen hut halela wana kasira yo ofin kusanne tarkan fi warana kafula tanda dimakana lalchisun John Kirby dubbi himan nagenya biya lesa United States akas jala.
United States does not seek conflict with any nation or actor in the Middle East, nor do we want to see the war between Israel and Hamas widen in the region, but neither will we shrink from the task of defending ourselves.
United States biyokin koda furattota biyota ba giddugalesa kamiyuwalin waldabu himbarbadu waranni Israeli fi Hamas giddusi nanichetti babaldate argu himbarbadu garu oji ofratisu danta Kenya kan michota Kenya kasumasi daldalli idla dunya bilisan akka bobo ras intikesinu
halella wondoni rattiki ya fatana mayitufani jiru hoganangare hut yaman rator bankana ke kachi sakennen doni America kamiyu qiyafanno isani akata yettis dada te rajala gabasni Karla Bab sagale America Pentagon ra ergite
amammo dabaren kan kopi torbaniti labata kesumban ke nya harra dargaggo ifa balai jalama barresala tibana filmi ni barrese kan ilalcha hawasni qama mi damtotaf kaburatti kan tiyefate mata dure nisa si senun jachun qopae dawattotaf diyate jira kanandros kitabota sadi barresun dubistota kakkapsi susa dubbata ifan oji artifi hogbaru romo kesatti walitum sudabun akkasumas ilalcha hawasni dame kanaf kabu gadana taun sadarka barbadamen akkahin guddanne taasise jella sahaidamto kopi dabalata kopi labata harraf wanergite kabdi kuno
barresa ifabalai barata university rift valley hoggasdefa gusabarnota accounting barata adunya rtv ogboro romo kesettis qodfracha jira kitabota sadi asosomala matadrinsa abdijedufi rakina gorsijedu kanimota hawasuma ilalchafi falasama oromo akkasmas jirojirenya ummaticha kanipsen rat kantiyefatufi fana dofticha kanjiromo kusa walalo tokko matanzi sudan dubbistota brangausa barresan kitabole kana himejram
kawe braga hudduani amma sidanda nitti hawasake kawsani boku qabda jedena mana jirujirinya hawasa inyalcha hawasa esakkaturi esakkajuru esakkade mu qabu kitabo kisitini kasu qabda for example kitabo kisitini jiru wa'insar nagada jira wa'in kala calendar yoromo jira yoma kanire da matar kantina kanire da matare yau na galat jin jire ni oromo amma ne kyar gane ki sat sana thammun be ki barresera
barresan kun osoru mabaracha jiru filmi tokko afan romotin barresse qopese tibana finfinnet abc se jiram
yerodiyan tu se suma ke jal yerodiyan tu pala ke jal akkan jiru sekondi tokko bille ndagati
babne rutti tak
bakka sirri bakka ciki wanda kullum kawo shi kuma
horo ciki mai tabbali sun yi mana wannan da kan da kan kuma nawo shi tabbali sun
qabiyan filmicha malaka jedus barresich akana nipseram
haasaamu kan dubbatamu konfliktiin achi keessa jiru wantoonni hundi isaanii bu'aa bahii qaamni miidhamaan tokko dabarsudha. Qaama miidhamaan tokko eessaa geessa akka inni gahuu danda'uu fi akkasumas immoo ilaalcha akka inni hawaasni maatii dabalatee qaama miidhamaadhaaf akka inni qabu sirriitti kan keessa gadi bu'ee agarsiisudha.
Ifaa Balaay humna barataatiin kitaaba barreessuun fiilmii qopheessuun ulfaataadha jechuun rakkinoota isa quunnamaa turan akkamiin dandamate waan jedhu ennaa ibsu.
Addunyaa sana keessa teessee gaa hojii hojjechuun baay'ee wanta ulfaatudha. Maaliif jennaan tokko barate barumsaan barataa barumsaan dubbisaa ammoo maatii biraa ba'ee mana karaa keessan jiraadhaan naqanteedha. Kun illee chaalenjii mataa isaatii danda'e qaba. Sana dura dabartii kilaasii yeroo dhaangaa isu dandeessa maaliifii addunyaan hojii kanaa yeroo baay'ee biizii ta'uu si gaafata attenshinii keetti kennu si gaafata addunyaan fiilmii maaliif jennaan sekendii tokko gidduutti wantoota ibsitu erga mataa isaatti danda'e qabaasaa sanatti yaaduu si gaafata.
Yeroo fiilmii isaa qopheessaa turettis hanqinni maallaqaa hojii isaatti danqaa akka uume barreessaan fiilmichaa Ifaa Balaay akkanaan ibseera.
Maallaqni baay'ee chaalenjii baay'ee maaliif jennaan lookeeshinii bareedaa tokko fudhachuun akka amaaraa fuudhee gaafa jettu dirqama maallaqa kaffaliitiin dhaabbaan manaa maallaqa bira sun ga'een immoo wantoota waraabuu dandeessu hin qoratama siyaasa qabaa jedhama amantaa walitti buusaa jedhama wantoota hedduu jira sana sana innis chaalenjii mataasaa danda'edha.
Barreessichi dargaggoonni muuxannoof mudannoo isaarraa ni baratu waan jedhes qoodee jira.
Dirqama irratti wanta yaaddu qabaa wanta yaaddan qabaadha kan jedhu maaliif jennaan wanta yaaddu yoo qabaatte waaqni nama seergaa normalii akka aannu liqeeffadhe isa ta'u ispoonsara argadhee namni naa kennee isa ta'u badhaafamee wanti yaadu hojjechuudha wanta yaadu hojjechuudha kan barbaadu. Addatti dargaggoonni amma jirru kaayyoo kan jedhamu sana akka salphaatti hin ilaalamu. Normaalii jiraachuun maaf iyyuu har'aadhaa gorbii dhabuudhaaf iyyuu aarsaa ni kaffalamu. Erga aarsaa kaffaluun keenya nolleetti immoo wanta seenaa ta'uuf wanta lafatti hafuuf wanta dhaloota hafuuf wanta dhaloota barsiisuuf aarsaa haa kaffaluun jedha. Normaalii wanta aarsaa kaffaltuuf qabaatte jennaan immoo wanta itti galma hin geenyeefi jiru jedhee namana. Kanaaf iyyuu an wanta baradhe yoo jiraate jireenya koo keessatti hojii yoo jirru keessatti. Wanta jiraattuuf qabaatte jennaan haala kan keessa teessuun hin hojjetu haalli isin daangeessu.
Ifaan fuulduratti barnoota isaa xumuree hojiilee aartii fi ogbarruu Oromoo keessatti jalqabe daran cimsee itti fufuun aadaa afaan seenaa fi duudhaan uummatichaa dhalootaa akka dhalootatti darbuuf bifa barreeffamaatiin hojiilee jalqabe cimsee itti fufuudhaaf karoora akka qabus himee jira. Uummanni Oromoo namoota aadaa seenaa afaaniif duudhaa uummatichaa qoratan barreessan akkasumas kallattii adda addaatiin beeksan dhalootaa akka dhalootatti darbuufis hojjetanii ol ka'an cinaa dhaabbachuu qabaa jechuun waamti taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf kara tormarsari tvoafanromo.com midale hawasa facebook twitter instagram nubrangau dandesu kesumesanara an mitukufkadu gulalan sagantale namodandi gulalan sur sagale girma dagafafi sisa yashnafi tujube hora kara midale hawasa tintamsasutini fi producer kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taun saganta kenya harrafkin defanne asumarratti golamna kannen ayyana qille kabajjanif ayyanni ayyana gari halkan gari sinifa taujan